Uma kwenzeka lingshonela lingakashoni yena namuhla Uma kwenzeka ungikhumbula Nkosi ngingakawafezi yamafuphami ngikhuleka umthandazo wokuthi laba basele ngemumva inhliziyo zabo zithole ukududuzeka Labo abayofika ekhaya bezobona unomthandazo bamthandazise engopheli ngaphakathi ngoba naye sekukaningi ukufa ibhekana naphi ezinhlamvini zamehlo uswelakala ugadla mawala lalapha ekhaya ukufa kade kuzenzela nje kusikela kwelinonile sengize kwadela kumgibe wamacansi safalaza nomakhelane ke bengafakaza kade ekhaya kuvika idlozi ngokuba ukuthi inqe isize yahlithuka intamo pho sisangani ukubayeka beyihlela kuba kolimalano bengahlekanga nani-ke enofika emngcwabeni wami ebengazi kakhulu ningakhali kakhulu ngoba bayingcusana abakwazi ukukhombisa uthando uma usaphile emhlabeni ngoba nginyalazi mina ngizofakaza ngabanzi phezu kwekhanda lami ngezinto ezinhle engizenzile phambi kwenu kati zingaki enzenzile phambi kwami ukukhombisa uthando uyedwa omunye ozobheka ukuthi ngampela ngikhahlele ngampela yini abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa ngokusobala ukuthi into nobeyibophele kanti enethemba lokuthi izowaphendula amatafula noma iyodwa kanti ibhakede lakwantamo abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa 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 iyodwa iyodwa